zlatestmusic.com.
Big Stone, we got another one.
Welcome to the High Court Congregation, Holy Spirit.
Yeah.
Konari Kelekezama these days. One sinner.
Yeah.
Kisa kweza chon.
Yeah, no dread.
Sir.
Kale kale mali kale kana lukole kangamboni. Kale kale. Kale kale mali kale kana lukole kamindalangwe. Kale kale. Kale kale. Baluti bali ngwi mila oya batiza lukoni
koti koti mudanga muli mu atwana likukoleka koini
koti koti
muswala mali bongo to mukoleke ngana sheni
kale kale tekwizi ande
kale kale bokoko
kale kale ale kali kole kokole ko banja tene bama
kale kale
kale
likole kokole
kokoku zene lukoleka
kale kale
Rikeleke keli fela valu, seli fela place ya kubatela mazali Wagai wona these days wa yela basali Nebe kuya kwa keleke konju nani mali Check, katengo ni katengo kuti contribute Hava wizi matu tengo ten, that's your fault Selu vata fela noti less than fault Cause rikeleke these days ki makot Wait, manese wavuza ni mawait Varimboni kambe tumakeji ki eite luwaite Seba vata kuyona angela masishete vakete Kuti vata fela mpufu noti riwe Tete wapila kwa lukulu kono cheche kwa mitete Kubuza ofarenye kutimuye kumukete Kubuza wa mukete wana bali luikete Spiki
Kale kale mwali kale kena lukole kangamboni
Kale kale
Kale kale mwali kale kena lukole kamindalangwe
Kale kale
Kale kale muli muna umubabela za lunani
Kale 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 kale
Mazazia mazazia
Baluti bali ngwimila oye batisa lukoni
Kuti, kuti Mudanga wa mulimu atwane likukole kakoini
Kuti, kuti
Muswale mwali bongo to mukole keangana sheni
Kale kale Nekwizi ande
Those days offering in never far away Kono laka cheku batundana ni macheki Manese bahana ngulwe tezi famu keki Kujivo pasta batanga fela keki Usau kwa fela temu taithiki mali Kono kwa ikale neringu kamba puli Haki offering in chizali haituli Walifa kuhuta apelo haiswali Wona kashko na yeza ditamini matimona Niluna kelutona Habasa lukona nifazeni kona Hakohana tatama kunea na jishimbi Kuneha misuta yenu maku kana pimpi Oloze maka yesu wa muhanyi nenga Tundu, pundu, mango ya mungundu Nelushimba pima very good
Kale kale wukuku
Kale kale
Imagine.
Kale kale Likole kokoleko wanja teni voma
Kale kale
Kale kale
Likoleko
Koleko kuku zene lukoleka
Kale kale
Likoleko Anelu ya kwa baluti valinzwi
Nelikoleke lanjimu nilimu nanu
Kale kale mwali kale kana lukoleka ngambonyi
Kale kale
Kale kale mwali kale kana lukole kamindalangwe
Kale kale
Kale kale muli mune umubabela za lunani
Kale 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 kale
Mazazia mazazia
Baluti bali ngwi mila oye batisa lukoni
Kuti kuti
Mutanga wa muli muatwane likukole kakoini
Kuti kuti
Muswale mwali pongo to mukole keangana shenyi
Kale kale
Mr. Koso for Mongo V-Shed Waking Bruno Z. Chills Falukuru 4 Skybridge John Kobulos Most Wanted I say
Sage Latest Music
Jump Boy Never coin your carnival